habité. Cindy Lola, Cindy Lola. Sake, uni uza popo ndiwe mwina mwake. Akutia kupesela mamunai. Koti iwe umange na yebanjai. Nanga iwe pepi ukutipo banji. Nitiweza ineo silipati. Ndi usengati wafomeleza. Koma ineneka Cinderella. For long time we have been together. Chikondi chatu chinalicho saneneka. Kumbuka somati kalonje sana. Koti iwe nine tiza samalana. Baby usani kumudwite. Baby don't break in my heart. Nikutiwa kwanu afomeleza. Koma ineneka Cindy Lola.
Zota kutenge wina Cindy Lola. Zota kumale wina Cindy Lola. Cindy Lola. Baby Cindy Lola. Zota kutenge wina Cindy Lola. Zota kumale wina Cindy Lola.
Kumane ndi makolo ako. Ndika wauze kutindi makukondai. Yani nakoseka kuzakala nawe. Pepani kwa mbili amama. Pali somwe inendavai. Akuti mamu pesela mamunai. Koma inendeka Cindy Lola. Pepani so aplomuli apai. Ndikuti wakasi yumu na mukondai. Koma anakonda na kale ndine. Ndiye chonde pepi imundi sile. Baby usandi kumudite. Baby don't break in my heart. Ndikutiwa kwanu afomeleza. Koma inendeka Cindy Lola.
Zota kutenge wina Cindy Lola. Zota kumale wina Cindy Lola. Cindy Lola. Baby Cindy Lola. Zota kutenge wina Cindy Lola. Zota kumale wina Cindy Lola.
Kukulivai iwe ndi wanga baby. Paka kala ndiza kala mendiwe. Dima wana maso penya tiku sangalalai. Iwe ndi neti tamala nai. Sangalala tiku makondanai. Ndiku makuchula guti my lady. I'm still crying sifu na kuyimba so. Baby ine no. I can't accept it to lose you. Baby tiwa kuti I love you. Baby usani kumurite. Baby don't break in my heart. Ndikutiwa kwanu afomeleza. Koma inendeka Cindy Lola.
Zota kutenge wina Cindy Lola. Zota kumale wina.